nkunze ntacyo ntanze ubuntu bwawe ndabwiseguye urukundo nkunda ni neza itemba nge sinashobora kuyirondora wampinduye umuragwa umugabane wabaramye nisanzure by'umutima wanjye haradudubiza indirimbo zishimwe waranguze nacyo nanze ubuntu bwawe ndabwiseguye urukundo nkunda ni neza itemba nge sinashobora kuyirondora wampinduye umuragwa umugabane wabaramye nisanzure ry'umutima wanjye haradudubiza indirimbo zishimwe ibyawe zibera inkingi ku gicaniro zingiza iteka izina ryawe ubwiza bwawe nzabwambara urukundo rwawe rwangezeho impumuro yawe iranyuze umutima wanjye uratekanye kandi amatwi yanjye yararyohewe ijwi ryawe riruta yandi nigeze kumva kuva mbayeho sineze kuva mu bikari byawe zibera inkingi ku gicaniro singiza iteka izina ryawe ubwiza bwawe nzabwambara urukundo rwawe rwangezeho impumuro yawe iranyuze umutima wanjye uratekanye kandi amatwi yanjye yararyohewe ijwi ryawe riruta yandi nigeze kuva mbayeho